hatuwezi, iko wazi na kutunako soldiers with the champs.
Mbo yangu fati, awa isabati Star tofauti ndo zinatueka kwenye chat. Wenge wataki, wengine wanamaki. Hii beat ya P-Funk naitambalia kama staki. Check na vatimbea, check na vuenea. Check my kick na snare, alafu check unavonelewa. Na wakilisha hip-hop, ndo sababu niko hapa babu. Pesa ndo kitu sina, natazisaka daima. Mtu mzima mwana ume, majukumu lazima. Game, ngumu, nabadilikia humumu. Nasukuma hip-hop gurudumu, nakoma humumu. Nazidi kutema sumu, game ngumu. Komesho niggas wanapumu, mistari na waukumu. Hawajua anachosema, kwenye show na hema. Wametoka mapema, flow zao za kibuu. Usoni sina ngenya, ila moyoni sio mwema. Spend sana kutema, sababu kuna madini natema. Nikitema leo, kesho nakuta dukani ya nauzwa. Nisipotema kesho kutwa, MCs tutawaguza. Sababisha yote si maisha. Macho kwenye fedha, design ya mbwa msako fedha. Uso mchezo ni vita, na hivi ndo tunavyovicheza. Marafiki ndo saliti, mabitch wana snitch. Na nikitaji msaada, wanajeshi wa kufiti. Tumezaliwa ili kupambana, hatuko hapa kulumbana. Jila ziso mzuka, kaa tuongee vya maana. Sisi sote bado vijana, sisi sote watu wa kugumbana. Mwenyezi Mungu umetupatia nguvu na akili, pambana. Nukisha, wamekwisha, wapoteza kabisa. Jinsi ninavyoshindwa kwa fast, wanaonekana kabisa. Nimekoma kwenye game toka enzi za kina Kibachi. Nipe tano, nipe gwara, niswali bema pacha. Matukio yangu ni noma, moja kichena teka boma. Kuwa makini bwa mdogo, napopita na paona. Itakuwa ngumu kutushikia chini, raia wanaulizia. Siku yetu nagonga mbali, sio tu hapa Tanzania. Itakuwa ngumu kutuadibia, pipo na tuaminia. Mapinduzi kila siku kama bigi yuko Tanzania.
Hawatuwezi.
He deliverance kwa frequency bro. Ni kama runda na defense. On a difference ya realness na fakeness. Kick na snares ina evidence. Na speed sense. Future participants kukolabo na 50 cents. Fake MCs wanna speed nonsense. How I make sense. He call me love sentence. Na wawa mi kila sentence. Ends. Na kanyaga clutch. Na change gear na pace. Car S. Ends. Baka classic, shit ni World Cup, back ya Jurassic. Wasani mna leta traffic, siwa afik, nyi wanafik. Na wameza kameli Atlantic, ni the hustler, niko mabara. Tracks ka viagara, muadara.
Hawatuwezi, itakuwa.